baby girl. Oh, nakupenda sana.
Baby girl, nakupenda, nakupenda nani ya moyo wangu. Baby girl, usijali, popoto napokwenda takufata. Baby girl, nakupenda, nakupenda nani ya moyo wangu. Baby girl, usijali, popoto napokwenda takufata.
Momutima numwa, we manga siku la miepuli lansana wawu. Nele wagende wa mwe, na ulilango bulambu wange bukwa wawu. Mpisa zonu njitezi sangika, kula ilila sili kusenguka. Ndale vanji hawa kwegwanyiza, na mwoma gambi tize kusanila. Mpisa zonu njitezi sangika, kula ilila sili kusenguka. Ndale vanji hawa kwegwanyiza, na mwoma gambi tize kusanila.
Baby girl, nakupenda, nakupenda nani ya moyo wangu. Baby girl, usijali, popoto napokwenda takufata. Baby girl, nakupenda, nakupenda nani ya moyo wangu. Baby girl, usijali, popoto napokwenda takufata.
Kila kunapokucha, najisikia fula kukuona. Waifanya siku yangu kuwa njema. Najisikia fula pale unaponikisi. Maisha yangu bila wewe ni sawa na mtoto aliyetelekezwa. Kweli bila wewe nisingekuwa na furaha maishani.
Baby girl, nakupenda, nakupenda nani ya moyo wangu. Baby girl, usijali, popoto napokwenda takufata. Baby girl, nakupenda, nakupenda nani ya moyo wangu. Baby girl, usijali, popoto napokwenda takufata.
Oh, baby girl, ooh, Lexus Kalema is calling. Hey, you my sunshine, you make my day. When I miss you, you set more on fire. Gone are the days when I used to feel so lonely.
Lonely.
When it's cold, you keep me so lonely. Get to know that you are my only.
Baby girl, nakupenda.
Baby girl,
nakupenda nani ya moyo wangu.
Nakupenda.
Baby girl, usijali. Hey, hey. Popoto napokwenda takufata.
Fata.
Baby girl, nakupenda.
Baby